wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay shaacisay natiijada imtixaanaadka fasalka sideedaad ee sare dugsiyeedka 2023-2024. 35 xarumood ayaa lagu galay imtixaanaadka fasalka sideedaad ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Ardayda u fadhiistay sanadka imtixaanaadka ayaa waxay gaarayaan 6731 arday, 3044 ay yihiin gabdhaha, halka wiilasha u fadhiistay tiradooda ay gaarayso 3587 arday. Wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ugu dambeyn shaacisay imtixaanaadka fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka 2023-2024.
Waxaa si guud ahaan sanadkan imtixaanka loo qorsheeyey ee fasalka sideedaad tiro arday oo gaaraya 6731 arday, kuwaas oo natiijadooda celcelis ahaan ay ku cad yihiin hoos. Warbixinta ardayda natiijada ardayda imtixaanka loo qorsheeyey, waxaa guud ahaan imtixaanka loo qorsheeyey inay u fariisato sanadkan sanad dugsiyeedka 2023-2024 tiro arday oo gaaraysa 6731 oo kala ah gabdho 3044 gabdhood, halka wiilashuna ay yihiin 3587 arday. Warbixinta ardayda imtixaanka u fariisatay, waxaa imtixaanka u fariistay 6574 arday oo kala ah 3066 gabdhood, halka wiilashu ay yihiin 3508 arday. Warbixinta ardayda imtixaanka ka maqneed, waxaa guud ahaan imtixaanka ka maqnaa oo u fadhiisan ama soo haleelin 208 arday oo kala ah 78 gabdhood, halka wiilashu ay yihiin 79. Celcelis ahaan natiijada ee ardaydu heshay, guud ahaan waxaa gudbay 6396 arday oo kala ah 2989 gabdhood, halka wiilashu ay yihiin 3407 arday. Waxaa haray guud ahaan 178 arday oo kala ah gabdhaha 77, halka wiilashu ay yihiin 101 arday. Waxaan halkan rabnaa sidoo kale inaan kugu soo gudbino tobanka kaalimood ardayda gashay 10 kaalimooda ugu horeysa guud ahaan imtixaanka, magacyadooda iyo natiijadooda. Waxaa xusud mudan in sanadkan 10 kaalimood ardayda gashay 7 ka mid ah ay yihiin gabdho, halka inta kalena ay yihiin wiilal. Kaalinta koowaad waxaa galay ardayga la yiraahdo Nasro Jaamac Salaad Cali iskuulka Ayatiin Cabudwaaq oo darajada A heshay, celcelisna heshay 96.78.